rock, rock, beats, baby, cheese.
My shoulders, I see you. TTG family. K-Grong, I'm in show my fans, I'm in me, son. I see it to me now, it's you, one affair. Apan, ni mziki tu, siuna meze, sikiza mzee. Kama madrax, ja ride boda boda. Kama ground zero round G, ni kunoha. Kama gym wax, toy kitu kidogo. Na kesha kama pop, mashauri bado nipo na viwanja vyote nipo. K-Dong amenipa hii beat, nilete two tap. Nikingia mtani na hii walai sili wali mkap. Nimeka mtani ya booth na kikosi. CTG kamili kama Mr. Blue, tualeta mapozi. Tualeta mapozi za basi. Jalemewa na kick na snare. Usishangae nikitokia maira wanapotea. Wengine na waflash off mashoda wanaponea. Hona mnaepa ukweli, I say, naona it's not fair. Naona it's not fair.
New flavor in the air, koko mbali karibia. Akiketa kurizia iwe maskano kwanzia, popote takufikia. Mpashe mwenzi na pia walisha kutabiria. Revolution niponia, CTG na KTG. Wakati umewadia, nipe Esma 21 gang salute. Alafu shoot.
Sababu hiyo mina saka, mina taka kuwa hip hop MC kam. Zaka roba wa kesha, kolabo na wakamu. Nikishikana na kesu, isi unajua tunaomaki. Leta beef na leta chiwao, tumade ma MC hao. Ono wana practice kufly na tushawa hivi ya mabao. Jirogi the beat mrogi yao, ma MC wana word. Nikisamu na mwafrika, wana stand back, wajafika. K-Dong, you're the dead end. Hip hop head, tunawakilisha. MC ukijipata offside, MG atakulainisha. Abbas the big menace, K-South deserve the honors. Kawaida waja revise lines, wana shoot lines kwa game.
New flavor in the air, koko mbali karibia. Akiketa kurizia, iwe maskano kwanzia. Popote takufikia, mpashe mwenzi na pia walisha kutabiria. Revolution niponia, CTG na KTG. Wakati umewadia, nipe Esma 21 gang salute. Alafu shoot.
Alafu shoot.
Underground, kuna suffocation. Skiza sounds, nazo imputation. Kuna fumble, kugamba, kuna double, kuna sample. Kama inazo zangu, kama zano si zangu. Wakilisha kamilisha, sabazisha fanikisha. Ndama kisa lama, pata lama, kisha kana. Nakomo kila lama, pata lana, kisha bana. Matendo, malengo, mapengo, kuna upenyo. Misemo, mawazo, kwazo, kuna mikwazo. Kwa wazazi, kwa wakazi, kwa wakazi, enda kazi. Sleti ra, nikara, wezi pa, wezi ta. Batefa, ya sona pa.
New flavor in the air, koko mbali karibia. Akiketa kurizia, iwe maskano kwanzia. Popote takufikia, mpashe mwenzi na pia walisha kutabiria. Revolution niponia, CTG na KTG. Wakati umewadia, nipe Esma 21 gang salute. Alafu shoot.
Alafu shoot.
Alafu shoot.
Rock, 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 rock.
Beats, baby. Beats, baby.